ga uzagerayo
hamwe Yesu ari kumana yacu yicaye iburyo bwase niyo mwijuru kwa Data
mbega uzagerayo
hamwe Yesu ari kumana yacu yicaye iburyo bwase niyo mwijuru kwa Data yarabuze cyane
kwa
zajyana bamwizeye ariko abatamwumvira
nta
kintu kizabakiza mbega
zagira nene nagera
iyo mu ijuru
nkajya muri wa murero
wakutazima
zarira nakambirane
murako kanya
kombo nako Yesu azaba
yatwaya biwe satani nazadukiza nawazaba rikwarasha mumva yumarushwa zaba kubantu babanyabyaha